Radio Sgut di America. Radio Sgut di America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 nibice bitatu kuri Facebook, Twitter, YouTube na Instagram muradukurikira kuri @ radio yacu naho kuri weshatu radio yacu voa.com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. Washington DC muri studio karindwi cyangwa ari ku buhanga bw'ibyuma Jedone Cyubahiro niwe ugiye kumfasha kubagezaho ya majwi na za telefoni zanyu. Naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga nkuko mumaze kubyumva muri iyo ndanga kiganiro. Uyu munsi rero mukagira muti tubahishiye iki? Imibare itangwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku kurwanya inzara Action Aid Against Hunger yerekana ko abantu barenga miliyoni 810 bafite ikibazo cy'inzara. Mu isuzuma mikorere y'intego z'iterambere z'ikinyagihumbi, abakuru b'ibihugu hirya no hino ku isi basanze intego ya 8 yo kurandura inzara n'ubukene bukabije yarabashije kugabanya urugero rw'abatabona ibiribwa bihagije kuva kuri 15% kugera ku 8.9%. Basanze abana bagwingira kubera imirire mibi baravuye kuri 33% bagera kuri 21.9% mu mwaka w'2019. Uko kugabanuka ariko kutarangije ikibazo burundu niko kwatumye bongera gushyiraho intego nshya zigamije iterambere rirambye, maze mu ngingo ya kabiri y'izo ntego bashyiraho ingingo yo kurangiza ikibazo cy'inzara, kwihaza mu biribwa, guteza imbere imirire myiza n'ubuhinzi bworozi buhamye. Ibyo bikaba byaramaze kugerwaho ku gice kimwe, ariko bakavuga bati tuzabe twabigezeho burundu mu mwaka w'2030, ni ukuvuga mu myaka 8 kuva ubu ngubu. Isi igeze he yubahiriza intego? Hamwe bimeze neza, ahandi ziracyaruma bavumvu, inzara iravuza ubuhuha, intambara, amapfa, imihindagurikire y'ikirere n'ibindi biri mu ngingo nyamukuru zituma kwihaza mu biribwa bamwe bakomeje kubyumva bugani. Gusa ahanini ku mugabane wa Afurika, uretse ikibazo cy'intambara n'imvururu z'urudaca zituma abantu bahorana karago ku mutwe, ubutaka busharira cyangwa ibura ry'imvura biza ku mwanya wa mbere mu gutera iki kibazo. Gushakira umuti urambye iki kibazo cy'amapfa n'umwuma ku butaka buhingwa byatumye umunyarwanda Eric Karinganire agira inyota yo gushaka uko yakwiga uburyo bworoshye bwo gufasha abahinzi bahura n'ikibazo cy'ibura ry'imvura kubona uko bagira imyaka yabo bakayuhira, bakayisarura, bityo bakarwana n'icyo kibazo bagashobora guhinga igihe bashakiye kandi bakeza. Umushinga yize ni uwo kuhira imyaka akoresheje ikoranabuhanga rya telefoni zigendanwa, akoresheje amazi ava mu kuzimu. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twamubatumiriye ngo adusangize iby'iryo koranabuhanga, ibyo amaze kugeraho n'imigambi afite, namwe mushobore kumubaza ibibazo mwaba mufite kuri iryo koranabuhanga. Bwana Eric Karinganire, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze, nanjye ndabumva kandi murakoze kunyakira ku ijwi rya Amerika.
Ye urakoze kutubonera umwanya wo gusangiza abanywanyi b'ijwi rya Amerika rero ku byo umaze kugeraho no kumiterere y'iryo koranabuhanga. Nari maze kuvuga nti inyota yo gushakira ikibazo cy'amapfa cyangwa se ubutaka bwumye umuti kugira ngo abahinzi bashobore guhinga beze bihaze mu biribwa niyo yatumye winjira mu burubwo bushakashatsi, ariko ntabwo nabivuye imuzi. Sa nkusubira inyuma gato utubwire imvano yabyo mu magambo make, nuko uze no kubonera aho dusangize iby'iryo koranabuhanga.
Ubundi urebye aho ikigana tutagamba zo kugira ngo kongere umusaruro w'ubuhinzi twashiduka nta n'abantu tutunga. Niyo mpamvu rero by'umwihariko ninjiye mu bushakashatsi cyangwa mu bumenyi bwo kumenya uburyo abantu bakongera umusaruro w'ubuhinzi, ariko dukoresheje umutungo kamere utandukanye. Ibintu rero bigitangira ndetse mu matwi y'abantu benshi benshi ntibakumva kuko umuntu akoresha amazi yo mu butaka ntibayareba, ariko ubundi arahari. Hanyuma rero ndanije w'ikiganiro ngenda umuyobozi wa kampani Kagera BTC Limited ikaba ikora gahunda yo kuhira dukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka tukanakoresha smartphone. Hanyuma smartphone ndetse wenda kuri smartphone intego isi ifite ifite ko nko mu Rwanda hari gahunda ya Connect Rwanda, aho buri rugo rugomba kugira smartphone. Rero twinjiye kuri gahunda ya smartphone ireze ni urugo rugira smartphone ariko runayigire ikuki. Niyo mpamvu rero twashyizeho gahunda yo kuhira dukoresheje amazi yo mu butaka.
Sa rero noneho tukiraho ngaho abantu barumva ko ari ukuhira ukoresheje telefone ukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka, ariko bigenda bite ibyo bintu? Ko nta mahuriro bifite, ubihuza ute? Telefone ijya kuvoma mu kuzimite? Nk'umuntu uteze amatwi ikiganiro muri sanga wabasha kubimunyuriramo muri make?
Okay, mbere na mbere kubakiriya dufite kuko ni ugukwirakwiza amazi yo munsi y'ubutaka, ariko byo kuhira bakoresheje smartphone. Mbere na mbere dufitanye amasezerano n'uruganda rwa wenda mpereye umukiriya wacu kugira ngo tumubone n'uburyo abona ayo mazi n'uburyo yuhira akoresheje telefone. Dufitanye amasezerano n'uruganda rwa marafone mu Rwanda, nayo nicyo dufite uruganda rwa telefone zikorerwa mu Rwanda. Hanyuma rero icyo tumarira umukiriya wacu tuyamubwira aho amazi uba ngo mu buryo wenda muri tekinike aricyo bita wotatebo, amazi ari munsi y'ubutaka. Ubundi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba ari kuri metero zingahe? Uba ngo barayapima ari kuri metero 91 kugera ku 127. Amazi make ari ku ijana 91, metero nkeya inini ku ijana 47, zishobora kwiyongera cyangwa zikagabanyuka.
Z'ubujyakuzimu
zishobora kwiyongera kuwenda ntahantu nka za Bugesera cyangwa Nyagatare usanga zigera kuri 200 n'izindi, ariko ari naho zigera munsi ya 91. Kuvuga ngo turamupimira amazi dupimira abahinzi, kuko ntabwo dukorera umuntu umwe, dukorera gurupe nini y'abantu. Kuvuga ngo abahinzi bibumbiye hamwe nko muri gahunda ya consultation. Noneho twamara gupima amazi tukayacukura tugashyiramo pompe, noneho tugahuza pompe y'amazi na application yo kuhira dufite.
None iyo mupima
ya telefoni ikoreshwa kuguhira, kuvuga ngo rero icyo telefoni imumarira ni komande y'amazi ashobora kuhira atari mu murima.
Ni ukuvuga rero mwebwe ibyo gupima
yigire mu yindi atifite ziwe, yigire mu byo akora byose, ariko agakoresha ya smartphone irimo ya application akuhira.
Ni ukuvuga rero niba mbyumva neza ni nk'imishinga ibiri yafatiye hamwe umushinga wo gupima amazi ari mu kuzimu no kuyazamura akagera mu murima w'umuhinzi no gushyiraho ako kuma gashobora gukoreshwa na telekomande iri kuri telefone.
Nagari mishinga ibi ni umushinga umwe ahubwo ugabanyijemo ibice bigera muri bitatu. Icya mbere no gupima amazi, icya kabiri no gucukura amazi, icya gatatu no guhuza amazi na smartphone.
Noneho rero ukagira uti umuhinzi ashobora kuba yiruhukiye ari mu nzu iwe cyangwa ari ku mafunguro akibuka ko imyaka ikeneye akavura agahita akora kuri telefoni ubwo kakaba karabaye amazi agatangira kumeneka
cyane rwose. Iyo yaba ari no mu kindi gihugu apfa kuba yakumira, niyo yaba ari mu biro, mbese aho uri hose urugira bitewe n'uko ubu urugero rutoya ku bufatanye n'aba n'uruganda dukorana bayita smart water valve, iyo ari ikosa ritoya akagiraho amaherere avamo tubaha kode bakareba ko mwanaho ya smart water valve ifite ikibazo, ifite ikibazo runaka mu ifotore gusa. Bivuze ngo ni uburyo bwo korohereza abahinzi kugira bakoresheje smartphone. Ariko wenda ngarutse mu kiganiro kiza kugira ngo bavuge neza batumva ko ese umuhinzi arihiki, umuhinzi asabwa iki, uruhare rwa kampani yacu rusabwa iki, uruhare rwa leta rusabwa iki. Mu ruhare rwacu hari igikorwa cyo gutanga smartphone yacu igurwa 2076. Hanyuma uruhare rwa nanone rwacu ni ugupima amazi, ni ugucukura amazi. Iyo umuhinzi yaguze smartphone ya gurupe nyine z'abantu bibumbiye hamwe dupima amazi ku buntu, tugacukura amazi, hanyuma tukazamura amazi tukayageza ku mirima. Urundi ruhare rw'umuhinzi ni uko agura smartphone akagura ikigega. Ahangaha iyo mvuze ngo ikigega gihuza abantu 30, ikigega kimwe.
Tukiraho ku ruhare rwanyu uvuze icyo cyo kuzamura amazi, binyibutsa ko kugira ngo amazi ave mu kuzimu bisaba kuyazamura ukoresheje ipombo cyangwa se icyuma nyine kiyazamura. Icyo gihe nimwe mubikora mukoresha umuriro wanyu, mufite ikoranabuhanga ryanyu cyangwa bireba umuhinzi abikora ate?
Mu kuzamura amazi twapimye munsi y'ubutaka dushobora gutanga wenda ari kuri metero 100 ugiye munsi y'ubutaka. Dufite track mountain drilling machine, ni ukuvuga ngo ni imashini icukura amazi, ifite ubushobozi bwo kugeza kuri metero 500. Ni ukuvuga ngo rero tuzamura amazi icyo gihe tugashyiramo n'amapombe tugazamura, mbese ku buryo amazi aba ahagije kuri aho. Sinzi niba nagushubije.
Ava mu kuzimu ate kugira ngo azamuke ave mu kuzimu agere imusozi?
Mbere na mbere tubanza kuyacukura. Iyo tumaze kuyacukura koherezamo amatiyo, hanyuma nyuma y'amatiyo tukoherezaho pompe. Hari pompe ziyazamura zibigenewe, za pompe
ziyazibigenewe. Zikoreshwa n'umuriro, zikoreshwa na yego. Akishyurwa nande?
Wenda nta kayo y'amasora ntabwo turayigeraho, wenda ngo tugere ahantu hatari umuriro w'amashanyarazi. Ariko iyo hatari umuriro w'amashanyarazi bakoresha sora.
Ubwo byishyurwa nande? Ni umuhinzi ubyishyurira cyangwa mu byo mukora nabyo?
Ibyo ni ibyacu, ibyo biratureba. Umuhinzi aba yaguze smartphone gusa.
Noneho ariya mazi yivira mu kuzimu, umuriro ukoresha pompe, byose murabimuhereza?
Ibyo ngibyo nibyo biri kuri kabine yacu. Biri kuri kabine principale, kuko iba rimwe yuhirira ibigega 10. Kandi ikigega kimwe kigahuza abantu 30. Ubwo ni ubwambere iba rimwe ryuhirira abantu 300, ariko ku munota arengeje ubutaka buri munsi ya hektari nuva ngo buhira kuri hektari 300 ugeranyije ku butaka bw'inangaha iwacu akenshi wenda kari nko mu mafamu usanga amazi ku bantu 300 baba bahinga kuri hektari nibura nka 300 n'urugero rutoya
ubwana
amazi ashobora kuba makeyi kubera ko imashinari yacu
komeza ndakumva
kubera ko imashinari yacu ubundi dutegetse ko buri metero 500 agomba kugirira isapotinga ya yandi ngo gucukura yaba gushyirwamo injiri hari amafaranga ava kuri hariya amasezerano n'amarafone ngo y'amafaranga agaruka mu buryo bwo gusapota umuturage uri hasi hariya kugira ngo azamure amazi tunayatereye tunayashyire no mu mirima yabo icyo umuhinza asabwa ni ibintu bitatu icya mbere ni ukugura smartphone icya kabiri ni ukugura cya kigega na kugeza inyuza abantu 30 ikigega rero nacyo icyo kimaze ni ibintu bibiri icya mbere ni konteri yacu twebwe tureberaho ba bantu se ba bantu 30 bahunze na ya smart water valve ya indi ituma amazi agenda cyangwa agira gute ahagarara cyangwa ajya mu mirimo ikindi ni ukurebera ubuziranenge bw'amazi cya kigega niho barebera bwa buziranenge bw'amazi cyangwa amazi ashobora kuzamuka ari nk'umunyu ese uyu munyu bawukuramo muri cya kigega ikigega nicyo kimaze ubundi amazi yakabaye yinjira mu mirima gifite ariko agomba kujyaho cya kigega hano pompe ivana kuri kabine ikohereza mu kigega amazi akaruhukiramo hanyuma bakareba bwa buziranenge bw'amazi kugira ngo abashe kujya hehe mu mirima atagenda afite umunyu ikindi barebere kuri ya smart water valve ya smart water valve icyo nanone imaze yorohereza umuhinzi mu kuhira ashobora kuhira ibyanya avuga ko ashobora kuhira atari mu murima cyangwa akuhira ari ku murima ikindi ni ukureba ingano y'amazi yakoresheje ku munsi mu cyumweru mu kwezi cyangwa ku mwaka ikamuha uburyo amazi yayakoresheje mu gihe kingana n'igihe yifuza gukarikira amazi akoresha mu kuhira
radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ntimurisanga mutumirwa ni bwana Eric Karinganire turaganira ku bijyanye no kuhira imyaka dukoresheje amazi iyo mu kuzimu bwana Karinganire rero iki kiganiro nkuko nabikubwiye tugitegura ntabwo ari cyanjye nawe twenyine hari abandi turi buze guha umwanya ku murongo wa telefone hari Daniel Nkunzimana na Egide Nkuringoma reka unyemerere turakomeza udusobanuro by'iyo technology nyuma ariko nyemerera twakire Daniel Nkunzimana ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri sanga
mahoro cyane
amahoro Daniel uherereye he
ego mama nirenga mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi ku murwa mukuru w'intara ya Makamba
ye urakaza neza rero mu kiganiro muri sanga ni ikibazo washaka kubaza cyangwa washaka gutanga igitekerezo kuri kino kiganiro
kisa kabazo kamwe nagoma mbabyumuhanga ku ifoto ngaha muri make si ibiri gucamo neza sinabyumvise igihe asiguye ariko ku ifoto ngaha turabona ko afite telefone ngendanwa nk'igisanzwe najyana mu babyo yuko iyo aho ka apurikasiyo bakoresha mu kuduza ayo mazi koba kari mu matelefone yose anyara kugurira ko n'akabazo ka mbere akandi kabazo nagomba kumubaza yuko ubu buhinga hariho urubuga ngo rukaramumye two butangaho kugira ngo natwe twirahurire twivomere ubuhinga tuzajya tubukoresha na nyabujya mu ntego ni ubuhinga kandi bwora bwiza bugabanya n'uburyo kandi bukaguza n'umusaruro mu burimi ni utwo tubazo twanzigira ko
ye bwana Karinganire rero Daniel Nkunzimana ati ese ako ka application kaba mu ma telefone yose nakongera ngo ibibazo wabyumvaga ariko utaramusubiza nyemerera twakire na Egide Nkuringoma kugira ngo ibibazo byabo bambwiye ku buhanga bw'ibyuma ko Egide yavuye ku murongo. Reka nkureke ukomeze usumize Daniel Nkunzimana. Rugana Karinganire, uranyumva?
Ndakumva, ariko ikibazo cya kabiri ntabwo nacyumvise.
Daniel, ikibazo cya kabiri cyawe kimusubiriremo.
Ikibazo cya kabiri?
Yego.
Ikibazo cya kabiri nabajije ko yo turangira urubuga dushobora gukura ko dushaka kurahura ko ubwo buhinga. Nimba hari page yiwe cyane hariho kuri page internet nje kurahura ubwo buhinga turaye nako teko twobyifashisha na nyabujya mbona. Aho buhinga burashe kandi tuzana umusaruro mu burimyi bwacu.
Uramwumvise noneho Bwana Karinganire?
Namwumvise.
Daniel, guma ku murongo, guma ku murongo gusubize, kubera ko ndabizi aho mu Burundi mushobora kuba mufite ikibazo cyo kudukurikira kuri radio. Sa n'ugumaho noneho abanza gusubiza ikibazo cyawe.
Ikibazo cya mbere ni application itanzwe iba kuri Google Play Store, nta kibazo wayidawunidinga.
Ikitwa gute?
Hanyuma ariko nta kinakumarira idahujwe na ya smart water valve na ku PS wewe tuba dufite tunatanga na code ya irrigation kuko hatigenana na code ya irrigation. Iyo application rwose nta kibazo irahari kandi kuyidawunidinga biroroshye. Hanyuma urubuga, wenda urubuga icyo nababwira ni uko ubu ngubu bigiye gutangira kujyaho urubuga rwacu rwa kampani twari tutarabitangira kubishyiraho, ariko mu yandi magambo uramutse ushaka nimero yacu ni plus 250 karindwi iminani ibiri gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane. Iyo ni nimero yanjye ya telefone, wanyandikira kuri WhatsApp rwose tukavugana, informasiyo yose ushaka ukayibona kuko nta mwihanga ibintu ubwenge bugomba kujya mu bandi bose bakanabimenya ndetse tukanasharinga n'amakuru, cyane cyane ko tunateganya no kuza gukorera i Burundi. Muramutse mutwemereye muduhaye karibu tuditayari rwo kuza guhera mu kwezi kwa mbere, ndumva nta musubize nyakubahwa.
Daniel, rero urumvise ibisubizo by'ibibazo byawe?
Ego nabyumvise, nambye Facebook no musara ku icyo zina rya Karinganire Eric.
Yaguhaye nimero, wowe muhamagara, uraza kumuhamagara ubwo tutari ku ijwi rya Amerika ubundi mubirangize, kandi wumvise ko mu Burundi mushonje muhishiwe. Reka tugaruke mu Rwanda twakire Tuyishime Bosco.
Mwiriwe
Tuyishime.
Ndi mu karere Gatsibo, umurenge wa Gatsibo.
Yego.
Bo, hari ikintu nagize kuri Eric. Halo,
komeza turakumva.
Nabonye na sisitemu ari gukoresha mu buryo bwo kuhira akoresheje telefoni ndetse n'ukuntu afata amazi yo hasi. Ndavuga nti se nta kuntu wenda kuko umuntu agenda asaza yakora biriya bintu nta atabigisha atabyigisha abandi bantu. Mu karere ka Gatsibo wenda tukazaza ukuntu twazahura n'urubyiruko wenda tukigurira umushinga wiwe, kuko hari ikibazo cy'iki gihe cyo guhana mu kigihe imvura imyaka yose ipfuye itabonye imvura. So natwe akadufasha, cyari icyifuzo ku ruhande rwe, yaza kutubwira imva byazashoboka tukazara ukuntu twazashaka uburyo ki wenda twakwikora turi umudugudu umwe akabitwigisha, wenda natwe bakaza kutureberaho.
Wabyumvise Bwana Karinganire?
Nabyumvise.
Ariko nabonye ukiri umusore ubanza utarasaza.
Reka wenda musubize. Gatsibo dufitanye amasezerano n'imikorere n'imikoranire ko tugiye gutangira kuhakorera nk'igice cya Nyagihanga na Ngarama, umurenge wa Muhura, umurenge wa Gitoki, umurenge wa Rwimbogo n'umurenge wa Remera. Niyo mirenge tugiye gutangiriramo. Hanyuma rero kubigisha rwose nta kibazo kirimo, nta nubwo binakoye. Icya mbere ni uko ari ubushake, ushake burya ushake n'ubushobozi bigize gute buraza wenda ahangaha aza kuhasoreza mu marekomandasiyo kugira ngo uruhare rw'ubuyobozi n'ubuyobozi ubundi iyo habayeho imyumvire myiza ibintu byose birashoboka wenda kuri uyu wa gatandatu tuzataha ku mugaragaro tuzakora lonshi mu karere ka Rwamagana ku murenge wa Karenge niho tuzabyerekanira abayobozi bazatugenda abayobozi bazaza barebe ndetse koko byagize ukuri numva rero nawe aramutse ashoboye afite n'ubushake yazaza ku wa gatandatu tuzabitaha I Karenge rwose kugira ngo nyuma y'umuganda abayobozi bazaza bataha ibyo bintu neza babone n'ubwo babone ko byagize ari ukuri
Tuyishime rero urabyumvise ko uhakuye ubutumire. Tuyishime uranyumva?
Ndakumva cyane.
Baragutumiye none uzajyayo?
Kwa gatatu ngiye kubipanga rwose kuva n'abandi ni hafi cyane kuko ngiye nshaka kumenya ibyo bintu uko bikora gute mbere yo ronshi ukuntu nzaba. Noneho hari imirenge ambwiye yajyanye n'umurenge ndimo. Bizamfasha icyo gihe naza guhugura cyangwa se kwigisha ko nanjye nzaba mfite honosi yo kurusha abataragiye kureba uko bimeze isaha murakoze cyane ereke buriya nanjye ndaza kumusaba nomero yiwe
yayitanze ariko sinzi niba utari wakurikiye maze nanjye nayifashe mu mutwe reka tumureke ayikwihere kuko ari ku murongo
ni 0782
yego
gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane ku muntu uba mu Rwanda ariko kuba hanze ashyiraho guteranya 250
ngira ngo wabyumvise tuyishime urakoze cyane kuri icyo kibazo ubajije kandi tukwifurije kuziga ugakurikira neza
igira hirya ariko mata iki ngo ingegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata uri umunyabusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Komo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turacyari mu kiganiro muri sanga umutumirwa wacu ni bwana Eric Karinganire ni umushakashatsi wize uburyo bwo kuhira imyaka akoresheje ikoranabuhanga rya telefone n'amazi yo munsi y'ubutaka ese ubundi bwana Karinganire ibyo bintu ibintu watekereje urabivumbura n'ubuhanga busanzweho wabirahuye ute wabirahuye hehe
ngatanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze ni ubuhanga wenda mu buryo bavuga ko umuntu wese ari umuhanga igisabwa ni umukuzo kugira ngo ubwenge bugaragare kubyiga mu Bushinwa
buriya se ubimbwira rero njyewe natekereje ntariko buriya ko amazi ava munsi y'ubutaka n'ubundi yarafite umwanya arimo gukomeza gukura amazi munsi y'ubutaka wenda adafite uburyo hari uburyo amazi asubiramo hari ingaruka bishobora gutera ku buryo mwabitekerejeho mubyiga neza ku buryo icyo gikorwa ubwacyo gikozwe ku rugero runini hirya no hino ku isi bidashobora kugira ingaruka nk'izi tubona zimihindagurikire y'ibihe
no ntangaruka y'imihindagurikire y'ikirere kubera ko icyambere n'ubundi y'amazi asubira mu butaka twayakuye mu butaka n'ubundi agiye kuhira imyaka asubira mu butaka ni nk'ay'amazi y'imvura Icyakabiri ubundi wenda ugereranyije nko mu gihugu cyacu ari u Rwanda rw'imisozi igihumbi niko bavuga, ariko ubundi tugizwe n'imisozi. Rero ahantu h'imisozi miremire ya masoko ajya mu kibaya ajya hehe ntihaturuka. Ubundi ahantu wenda wavuga ko wavuka wangiza ibidukikije, naho y'amazi ushobora kuyakura wenda mu bishanga cyangwa mu migezi, icyo gihugu ubwo mu kiyaga ubwo mu migezi, ariko ayacu biratandukanye. Ni ukuvuga ngo tuyavoma mu musozi, n'ubundi ni y'amazi. Urabizi wenda ngira ngo nko mu majyaruguru hari igihe ujya wumva inkangu, inkangu ikarigura umusozi, n'ayo mazi ubundi yabaye menshi agira ikibazo akarigura umusozi, nibwo ugahirima ku bantu cyangwa ukangiza ibikorwa remezo. Rero mu buryo bwoko twebwe tuyakoresha, ubundi icyiza ntitwayakoresha tunumvira nko mu bindi bihugu arakoreshwa kugira ngo mazi mutembera mu bihugu byumvira, nayo ni uburyo busanzwe bukoreshwa. Wenda icyo basizi batiyongeraho ari agacya nuko tuyakoresha na telefoni.
Ngeni izaba nimpaye Emmanuel.
Ni igitekerezo ni ikibazo
nagira ngo umugabo namwumvise numvise afite proje nziza.
Yego
ngo igitekerezo nagira ngo abe yaduha kontakiti z'ukuntu umuntu iyo proje yakwira mu gihugu hose, kuko ni proje nziza, kuko uri kureba nk'uko amaze kubisobanura ndabyumvise none kano kanya ari kubivuga nk'uko abitubwiye. Mu Rwanda kuko hari imisozi miremire kandi mugana ibyo kuzaga kubona amazi mu buhinzi biragorana. Rero proje muri iki uko nayumvise numvise ari nziza, yaduha kontakiti z'ukuntu iyo proje yamanuwe dusigaye mu gihugu hose kugira ngo twese ibashe kutugeraho.
Bwana Karenganire, uko mbyumva rero uraza kuva ahangaha usarajwe no gutanga nimero, ariko ubundi hari urubuga mufite ruriho ibyo bikorwa byanyu abantu bashobora kujyaho bakabona amakuru ku buryo bwimbitse, wenda n'izo nimero bakaba bazibona cyangwa se n'amashusho y'ibikorwa mukora ku buryo abantu rwose bashobora kubashakiraho bakababona?
Ubundi imbere na mbere tutari twakora ronji twari twirinze kugira ibyo dusohora wenda cy'amakuru arambuye kugira abantu bose batubone babone ko bya bintu ari ukuri, twagira ngo abantu abayobozi abandi babitange. Twari poroje nshyashya kugira muri imyumvire y'izi y'abantu kugira ngo uhindure ibitekerezo byabo, bwite ni byiza ko abantu bakoresha amazi yo mu butaka n'umutungo kamere basanzwe bafite mu bibi. So nyuma yo kuwa gatandatu ibikorwa byacu byose bizaba kuri uru rubuga
kwa site yafi
akagera
kuwambe
kwa mbere muzatangira kutubona ibikorwa byacu.
Wabyumvise rero komeza
muna mukoresha nimero ya telefone nkuko twayibahaye, ariko guhera kuwa mbere muzajya mutangira gusoma ndetse n'ibikorwa byacu nibona ijana ku ijana.
Emmanuel rero urabyumvise ubungubu ku ijwi rya Amerika badusogongeje mu by'ukuri, naho agaseke karacyapfundikiye ariko kuwa gatandatu karaza gupfundurwa, iyo website iraza kujya ahagaragara, imbuga nkoranyambaga ushobora kubasangaho, byose bizatangazwa kuri uyu wa gatandatu igihe bazaba batangira uwo mushinga ku mugaragaro. Hari ikindi kibazo wari ufite mbere y'uko tujya ku wundi mu uteza amatwi radio y'ijwi rya Amerika?
Aya kurikije yenge birahagije amaze kubona kontakiti we ntibisigaye umuntu nayasigaye nawe mubaza ikibazo kindi.
Ye, urakoze cyane rero Bwana Muvunyi, ukomeze kugira umunsi mwiza.
Namwe.
Ye, nuko rero Bwana Eric Waruki mbwira uti twabyize neza, twasanze nta kibazo gihari kuko amazi dukoresha n'ubundi asubira mu butaka. Ibyo nanone bitumye ngira ikindi kibazo cyo gutekereza ku mazi, ku busharire bw'amazi. Harya buriya amazi yo mu kuzimu yose aba nta kibazo afite, abafite hari n'imyunyu imwe nta ngaruka ashobora kugira ku myaka ku buryo imyaka ivuye muri ayo mazi cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ubutabire bwo muri ayo mazi bibe byagira ingaruka ku musaruro cyangwa ku buzima bw'umuntu.
Aho twarabitekereje ndetse twarabishyizeho mu bikorwa. Hari hahandi nakubwiye ko ikigega cya kigega gihuza abantu 30 nakubwiye ko gifite inzira ebyiri, iya mbere ni irigasiyo, ni ukuvuga ngo ni hahandi duhuriza abantu b'abantu 30 kuvuga ngo y'amazi agiye mu kigega tubanza gupima ese y'amazi koko afite umunyu, ese afite ubundi burwayi runaka, hari uburyo bwo kuyapima mbere na mbere mbere ko bayohereza mu mirima y'abaturage. Ushobora kuyohereza akagenda arimo umunyu agatwika imyaka aho kugira ngo ukemure ikibazo ukagira gute ugatinga ikindi kibazo. Numva rero aha ngaha nabiba tubone ko y'amazi mbere yuko tuyohereza mu mirima turabanza tukagira gute tukayapima ukire ko iyo kezi tutari twahura nayo yo ko haba hazamo umunyu mu mazi tubona ni meza cyane ndetse n'abaturage bayanywa ukire ko wenda tukaba twinjiye mu zindi nshingano tutanga amazi yo kunywa kigeze ngo tuyoriyanta mu murima nta n'iyo n'imwe igaragaza ko umuturage yavomera yose agenda ajya kuhira.
Reka twakire bwana Nisabwe Abdul ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane kubwiza mu radio Ijwi rya Amerika.
Uherereye he Abdul?
Tuvugana ndi mu karere ka Nyagatare.
Ye Nyagatare abonaho hajya hakunda kuva akazuba.
Ibihe by'impeshyi izuba rikunda kuva kuko aba ari ahantu hose, ariko ubusanzwe Nyagatare ntabwo ijya ikunda kubura amazi cyane
dore ko muturiye no muvumba. Nuko rero ni ikibazo, ni igitekerezo,
ni ikibazo nashakaga kumubaza cyangwa se nanone igitekerezo. Kuko urabona ubwo buryo buje ni uburyo bwiza kandi bwari bukenewe, ariko noneho urabona wa muturage uri hariya mu cyaro ntabwo baba bafite ayo matelefoni y'amasimati. Ariko hari igitekerezo nashakaga kumugezaho, nimba habaho ubukangurambaga akajya amanuka nko mu cyaro cyangwa se akaba yashaka abantu bamuhagarariye bakabishishikariza abaturage, kuko ubwo buryo ndumva ari bwiza cyane.
Urumva se baramutse bashatse abantu nk'abo ngabo waboneka ku buryo wabahagarariraho muri Nyagatare, bityo ukabona ishakiye umurimo?
Kabisa rwose niteguye kuba nakorana n'uwo muvandimwe.
Bwana Karinganire Nisabwe uramuha akazi?
Dukeneye n'abakorera bushake n'abakozi rwose badufasha, kuko ubu ngubu ikintu turiho waracyo ngira ngo icyambere ni uguhindura imyumvire. Ubundi buri muntu wese ntakabaye hariho na mobilizasiyo, umuntu wese yakabaye acyumva ko ari inshingano ze mu guhinga yuhira yakabaye acyumva, ariko nane umuntu bari kutugenda birashoboka ayo mazi deni ari batrepe ni neza cyane nkagura aho mbigurisha n'ibyo byose, ariko dushimira Imana ko tugenda tubona nka abantu nk'aba buguru badufasha biteguye kudufasha, kandi koko turi kumwe rwose, turi kumwe kandi tuzakorana neza.
Yaravuze ku kintu cy'ubukangurambaga avuga ati nyamara abaturage benshi siko bafite ibisabwa, mwarimu kwiriye kumanuka mugakora igisa n'ubukangurambaga cyane cyane mu byaro bya kure. Ibyo nabyo ni ibintu muteganya gukora?
Ni ibintu tuteganya gukora, ubu wenda dufite ubushobozi nyine buracyari bukira, dufite imashini imwe, ariko guhera mu kwezi kwa cyenda tuba dufite imashini ebyiri muri eshanu. Imashini irahenda, imashini itukura yonyine igura miliyoni 118, urumva ni ikintu kiremereye cyane kugira ngo izo mashini, wenda mu kwezi kwa cyenda tuba dufite imashini zigera muri eshanu. Umva rero ko buri karere tukagira indi mashini, ubu dufite imwe, impamvu rero kandi rero Rwamagana tubimuka tujye n'ahandi, rwose twiteguye gukorana n'abahinzi kandi neza na mobilizasiyo. Wenda ni uko impamvu ironshi izaba ku wa gatandatu, hari no kumenyesha n'abayobozi ibyo dukora, nabo bafite inshingano, ubundi ko kuyobora abaturage bagomba kubayobora buhira nkuko biri no mu migungu bagenda bagira. Numva rero nta kibazo rwose icyano zose zizanyuzamo kugira ngo tubashe kwimenyesha abaturage tuzemera kuduhira mu kandi neza.
Ye, reka twakire bwana Ndayikengurutse Leonidas ku murongo wa telefoni kaze mu kiganiro muri Sanga.
Hello?
Leonidas turakumva? Muraho cyane?
Amahoro neza.
Ye, uherereye he bwana Ndayikengurutse? Ba,
namerereye ni kanya ku. Ni kanya ku muri komene neka. Province Kirundo.
Aho ni mu Burundi. Nuko rero waruhamagaye ushaka kubaza cyangwa gutanga igitekerezo?
Yego mugaka hegukurikirana kuri abantu adafata radio sakurikirana icyo kiganiro.
Ni ukuvuga rero uhamagaye nk'umunywanyi wa muri Isanga ariko mu by'ukuri ntabwo wamenya icyo tuganiraho.
Sinari bwaje kabure neza kubera amantene yose nkunda neza arakirabagurika sinakurikirana kuri radio byarimo bicika.
Aho mu Burundi turabizi ko mufite ikibazo cyo kuba imirongo ya FM itacyumvikana. Ibyo byose ndizera ko inzego z'ubutegetsi bw'igihugu n'ijwi rya Amerika bazareba uko bakemura icyo kibazo. Reka nsubire kwa bwana Eric Karinganira warugize uti abayobozi tuzabatumira baze barebe iryo koranabuhanga uko rikora ndetse barebe n'uburyo ryajya muri gahunda zo bashyigikira. Ubundi umuntu yakwibaza ati tuzi ko mu by'ukuri kimwe mu byo Leta y'u Rwanda yitayeho cyangwa se igerageza gukora ni icyo kintu cyo kwihaza mu biribwa, ikintu cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Kuba uwo mushinga wanyu uraho ngaho ariko mu by'ukuri ukavuga uti tuzatumira abayobozi no kuvuga ko batari basanzwe bawuzi ni ikintu badatera inkunga, bihagaze bite umubano wanyu na Leta, mukorana mute, mubanye mute?
Umubano wacu na Leta tubanye neza cyane kuko ubundi tutanabanye neza ni kwa watu nabikorera inahanga yote kwa kena minagiri ya collaboration na beneri ya hanga yo beneri ni kuko yo masako umuhinzi ubundi tutegana ku muhinzi ubundi iyi smartphone ni bindi byose bibisabwa yakabaye bifata mu buryo bw'inguzanyo hanyuma akishyira mu gihe kingana n'umwaka. Wenda ndinjira mu mapolitike cyane kugira ngo mbashe kubisobanura neza abantu banabyumve. Aha ngaha bihita bikombina nuvuga ngo wa muhinzi wagurishije smartphone mbere na mbere ni ngombwa kugura smartphone. Mu bihe byashize ngarutse gato ku gihe cya korona umubyeyi wakunze smartphone abana bazi ko bigiye bari baratashye ariko amasomo yakurikiraga kuri za smartphone abakiriya bacu ntabwo bagize imbogamizi babona uburyo babona mbere na mbere ndinze akabona amakuru atunze smartphone ariko akanayigira yuhira. Aho rero wa nari ngarutse gato ni ukuvuga ngo dufite imikorere n'imikoranire na minagirisi n'uturere n'imirenge hanyuma n'amasako dukorera mu gihe dukorera mu bifitanye igihe tugomba kugira na dukoresha imikoranire kugira ngo borohereze wa muhinzi abone inguzanyo mu buryo navuga ngo bitamugoye azayishyira mu gihe cy'umwaka mutamugoye akabona inguzanyo kugira ngo abone uko yabona smartphone n'ibindi bikoresho byo
ye. Ubundi se aho bihagaze ubu ngubu Leta ibafasha iki uretse kubabwira iki tubaha uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda twemeye n'uwo mushinga wanyu, ubundi kibafasha mu buryo bufatika kugeza ubu ni iki?
Ahonga kimwe cya mbere wengitekana ibintu ibi byose bizagaragara ku twabanje kugeza amasezerano n'imikorere n'imikoranire hanyuma rero ubu ngubu tugiye gushyira ibintu mukozere ku mugaragaro noneho tubone kwegera inzego z'ubuyobozi bishimye cyangwa wenda babinenge si ikindi ariko ndi ko tuzagera tuzafatanya kwifuza ko tuzafatanya ubu ngubu ntabwo nagira icyo nsobanura kuri iki kuko ubuzigo bugiye gutaha bigashyirwa ku mugaragaro n'abayobozi ubwabo bakabigira inshingano zabo
twavuze kubijyanye no gupima amazi tuvuga kubijyanye na metero z'ubujya kuzimu ariko mu byukuri ntitwanavuga no butaka kuko hari ikibazo cyo kuba imyaka yabura amazi ariko hakaba n'ubwoko bw'ubutaka cyangwa se imiterere yabwo hari icyo mufasha umuhinzi cyangwa se uburyo uwo mushinga wanyu ushobora kumenya ngo amazi yakenewe angana atya kugira ngo umuhinzi atuhira cyane bikaba igisoryo cyangwa se akamenya imiterere y'ubutaka ku buryo mumuha urugero rufatika ashobora gukoresha kugira ngo yuhire imyaka atayiteje imyuzure
ubundi wenda nuko na mabiye ya smart water valve isarikiye ku buryo yerekana ingano y'amazi ugomba kuriza ayiguriza ku munsi mu cyumweru mu kwezi hanyuma wenda ntabwo ikibazo mbagifite ese umuhinzi wenda umuhinzi muto ufite hegitari yazuhira kimwe n'ufite hegitari eshanu ntabwo ari icyo tubagezaho twebwe imisoro n'ikiyo inyura aha ubasha kuhira naho yakurira hegitari icumi biramureba uburenganzira hanyuma wenda uburyo twuhiza ntabwo bwatota ubutaka nk'imvura iriya zira za zinka uko ubibona biba bimeze nk'imvura iyo bibonye ku butaka bufite n'amazi agenda mu bihingwa nta pisine wenda nini ishobora gukubita imyaka ngo ihungabane cyangwa ngo amazi ameneke wenda nk'uko bajya batanze kuhiza moteri zisanzwe n'uburyo bw'ubuhanga umuntu yuhira akuhira akoresheje amazi ameneka nk'imvura nta kibazo rero byateza
ye ku murongo wa telefoni reka twakire bwana Nzohayimana Eric ikaze mu kiganiro muri sanga
ndamuramukije cyane
yego bwana Nzohayimana amahoro cyane
ubu tuvugana byemagaze mu kibuno muri komine Budabera ku mutumba wa Ruhene magaze romerere kabisa
aho ni mu majyaruguru y'Uburundi ngira ngo cyangwa mu majyaruguru
ashyira ni ukuvuga yuko ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi
ye aho bimeze bite aho mu Kirundo bwana Nzohayimana
nashaka kubaza umugenzi wa Israel Eric Mbenone iryo koranabuhanga mu telefoni rikunda gutyo
oya icyo kibazo ntabwo nanjye ntabwo nyumvise sa nk'utomora neza ikibazo cyawe
najyaga kubaza ati yuko ubwo buhinga bwo gukoresha iyo tekinoloji kugira amazi ashobore kuvomera imirima cyangwa kuhira ikunda gutyo ko none muri afurika bitamenyewe cyane cyane muri ibihugu by'ibiyaga bigari
ibyo bintu ari kubanza yabisobanuye kuva kare cyakora singiye kumusubiriza kuko arahibereye have mureke akwisubirize bwana Karinganire sinzi niba wakurikiye icyo kibazo
nako nacyumva ikibazo afite
nk'umwe Eric uracyahari
ndahari
rwose ndahindi kumurongo kare ndabumva
nibagiwe ko mwese muri ba Eric ndavuga Nzohayimana yaravuze ati ikibazo ubaza mu by'ukuri ntabwo yabashije kucyumva sa nk'uwongera ukimusubiriremo
nashaka kubaza ati ubwo buhinga ko nzi yuko butamenyerewe muri afurika cyane muri bihugu by'ibiyaga bigari bishobora gukunda gute mu telefone kugira ngo nashaka kubukoresha aherere kudashaka kuhira imyaka yiwe
bwana Karinganire ibyo bintu bitamenyerewe muri afurika murabona ari ibintu byizewe
ngo buriya rero aho ni naho ikibazo kinari kumva ko afurika ari umugabane ngira ngo abantu basuzuguritse bari hasi iyo wenda nyibukije akantu kamwe hari umuntu umwe wenda nashatse kuvuga ngo najya mu bintu birebire umuntu umwe yarambwiye ati
mureke tuzamuvumba
inga mukaza mvuga uta ariko reka reka mvuga ibyo yambiye
reka tuzamuvumbe
ariko ngivyo bintu ngo ubundi ko bimenyerewe iwacu ibyo bintu ko ubuhanga bwacu ubundi wowe urabijyana ngiyo ngiyo mbese ngo bizaba amajiki ubundi ntibazasiba ubundi ntibazasita ubundi ngo bose ngo nta kintu bizakumarira ngo ushatse rwose wabireka urumva rero numva ubundi tugomba no kumenya akamaro kacu impamvu rero nanjye nemeye kubigaragaza ko ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye iby'abajije bose mu by'ukuri ni ikiganiro kene ni n'amarangamutima ntabwo byoroshye bamwe bakumva ukuntu nta smartphone afite ubundi igihe smartphone imara iki kandi koko bariho umusinzi yakabaye atunze smartphone aba yewe nta kibarebye nareba ndanisaze irya kabiri ese ubundi nduhira imirima yanjye ko nenda kwipfira ariko byose numva rero niyo mpamvu hazamo za mbaraga z'ubuyobozi kumva ko ikigero tugezeho ubundi iyo tutabasha kwihaza mu biribwa byo turi inyuma kugira ngo muri ino minsi yashize hari urugero rw'ibintu byatweretse ko tugomba gukora cyane ndetse tugakora birenze kugira ngo nk'iyi ntambara iri muri firime yatweretse ko ibintu gitukari bigerekera mu bihumbi bibiri wenda na magana ane sindizi mu banyarwanda icya kabiri umukiriya tugeze abanywa inzoga mbarabizi aho ni inzoga zigeze uragera kuri esanse ugasanga iri mu mafaranga menshi ni ukuvuga ni ingaruka y'uko utegamiye ibiva hanze biruta ibisohoka hanze numva rero ntagiye kwigisha amapolitika y'ubuhinzi n'iki cyose ariko ni ngombwa ko twese tubyumva tukabyumvamo ibyacu ndetse tugafata tugafatanya ntabwo ari njyewe ntabwo ari byubwizi byonyine ahubwo namwe mukagira gute mukabigiramo uruhare tugafatanya
ngira ngo arakumvise Nzohayimana hariya mu Burundi reka tumwifurize umunsi mwiza
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Twambuke tugaruke mu Rwanda twakire Bwana Jean-Claude Ngoboka ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane nk'uko bisanzwe amazina yanjye ni Ngoboka Jean-Claude ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu gitondo ya mbere aba ndi umukozi w'ikiganiro muri Sanga ku ijwi rya Amerika muri rusange nkunda cyane.
Nuko nuko Bwana Ngoboka wari uhamagaye rero ushaka kuvugana n'umutumirwa ni igitekerezo utanga kuri insanganyamatsiko ni ikibazo ubaza
ni ukuvuga ngo mbere na mbere reka mbanze nshimire umutumirwa by'umwihariko hano mu murenge wa Gashanda haje kugera sinzi nimba yaba ari we wahageze kuko yageze mu nteko y'abaturage bereye mu kagari ka Kerwa nkanjye nari mpari ahagera muri gahunda yo kugira ngo bashakishe amazi bashobora kuba bakoresha biturutse mu kuyashakisha mu butaka haje gutanga telefoni za marafone zishobora kuzifashishwa mu kugira ngo ayo mazi abashe kuzamuka muri ubwo butaka ku musozi amazi baje gusobanura mu nteko y'abaturage bavuga ko ayo mazi ashobora kushakishwa ahariho hose ariko hifashishijwe telefoni ngendanwa za smartphone
nibyo yavugaga
icyo gikorwa rero cyaje kuba ariko kugeza ubu abaturage by'umwihariko batuye muri aka karere kamwe mu murenge wa Gashanda bahawe izo telefoni ariko ntabwo babonye kuko ayo mazi azamuka kugeza n'ubu bagifite ikibazo cyo kuvuga ngo ko twahawe telefoni umuntu n'umufatanyabikorwa uvuga ko agiye kudushakira amazi ku misozi itandukanye no ku butaka butandukanye tukaba tutarayabonye byaba bimeze bite uwo munsi barabyishimiye bumva ko ari igikorwa kije kandi kigiye kubagirira akamaro nk'abanyarwanda muri rusange aranabyishimira ariko wenda nandukiriyeho gake mvuye hano mu karere ka Ngoma hari utundi duce numvise byakozwe ariko cyo ndasaba ko mutumirwa muri rusange abanyarwanda turumva kandi tukumvira igihe tukanakemura ibazo kare kuko azari iterambere ry'abanyarwanda muri rusange ngo biteze imbere kuko aya mazi azamutse mu karere ka Ngoma cyane cyane ko dore n'ahantu hakunda kuboneka izuba muri rusange byazafasha cyane abaturage bahatuye kugira ngo bazahurire ikibazo cy'inzara bo batanze smartphone za marafone kugira ngo zizafashe abo baturage batuye muri ako karere ka Ngoma mu murenge wa Kazo na Gashanda bakabatera bazamuriye amazi baba bateganyiriza iki nk'abaturage batuye hano hasi mu mirenge itandukanye
ye urakoze cyane bwana Ngoboka reka vuba vuba agusubize hari undi muntu dufite ku murongo wa telefone utegereje reka nawe tumwakire mbere yuko agusubiza Eric Nzohaimana ikaze mu kiganiro muri sanga Prito Libere ndayizeye
yego urakoze kumwe aka kaje ariko ndavuga ati ubwo buhinga none ko buri ko butera imbere uyo muhinga yabuvumbuye ategekanye iki ku kubyigisha abandi haba aho mu gihugu iwanyu canke mu bihugu ituranyi byo mu karere kuko biboneka ko ubwo buhinga bwa bugezweho cyane na cyane gufasha mu guhangana n'ibihindagurika ry'ibihe rikomeye cyane aho kuvoma kurima umuntu yuhira n'amazi muci arizo byofasha mu gutorera umuti ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubu
urakoze cyane ndayizeye reka tugaruke kwa bwana Eric Karinganire dusigaranye iminota ibiri gusa Ngoboka ati ibintu barabikoze hari iwacu bazana iyo miyoboro bazana telefone ariko ntabwo birimo gukunda Libere ati murateganya iki mu minota ibiri gusa bwana Karinganire
murakoze nge kuri Jean Claude Ngoboka muri Gasanda ndamushimira ko arimo umukiriya wacu hanyuma rero icya mbere twari twarabanje gukora twari kugira ngo dutange demonstration cyangwa dutange dukore rondo ntabwo namushishikariza kuzaza ku wa gatandatu kuko tugasanga na sarenge n'imirenge yegeranye wenda usige ko bitaestresi umwe akazaba hari ku wa gatandatu akarishwa hanyuma ikindi nanone tumuduteganya ifite imirenge yihuta yo gukwirakwizamo amazi hari umurenge wa Kazo na Gashanda hari umurenge wa Jarama hari umurenge wa Kabare muri Kayonza hari umurenge wa Nyamirama wenda Kabare ho twaranapimye amazi ariko Kazo Gashanda Murama na Jarama birihuta cyane mu mirenge tugiye gushyira imbere kugira ngo babone amazi muri uku kwezi twari hanyuma ngarutse ku kibazo cya Eric Ndayizeye w'Uburundi ni ukuri ushaka ubwenge cyangwa ushaka kumenya ibintu amarenga ruguruwe ntabwo ari ibintu biremereye nanjye nabikuye ku bandi na kandi ngomba kubitubwira n'abandi bikazaba uruhererekane tukazatuyasazira mu isi nziza muri Afurika nziza itoshye hatashye kwinjira mu cyo muri bibiliya cyatewe ku mugezi ni ukuri natwe tukaaho kugera murakoze
kera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyume bwana Eric Karinganire rero reka ngushimire cyane ko wahaye umwanya ikiganiro muri sanga isaha ni nto cyane ariko nizere ko nitwongera kugukenera uzatwitaba
ndahari rwose
reka nshimire namwe banywanyi b'ikiganiro muri sanga abahamagaye n'abaduteze amatwi mwese nshimire kandi n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro bwana Chang ku buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wakiriye telefone zanyu akamfasha no kubagezaho aya majwi kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mese
Radio Ijwi rya Amerika yabaye Subito chachu Radio Ispica America yo Ya vai Subito chachu Uguche Yugu chubuni Ya vai Subito chachu Ugutangi jambo Uwanyagi uguni